murumva ijwi ry'Amerika. Abatwumva mwese aho muri twongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha. Kuri mikro hano I Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya nkuko bisanzwe tugiye guhera ku makuru ya karere ndetse n'amakuru ingenzi avugwa ku isi muri make. Nyuma yaho turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Nyuma y'ikiganiro ejo no kuvuga guhera isa 10:00 turaza kubagezaho ikiganiro dusangira ijambo nkuko mukimenyereye kuri iyo saha. Reka mbasogongeze gato, uyu munsi turaza kwibanda cyane ku kibazo cyazamuwe n'ifungwa ryamwe mu matorero amadini akorera mu Rwanda mu buryo bunyuranye, uburyo leta ivuga ko butujuje ibyangombwa bisabwa ku hantu hahurira abantu benshi. Ariko namwe tubaye tubatumiye kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo. Ntimucikwe rero, turabararitse. Duhere amakuru yacu ku Burundi. Inzego zishinzwe umutekano ejo kuwa gatandatu zatangaje ko abantu bane aribo bapfuye bagweho n'inzu z'amagorofa atatu kuri wa gatanu muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Raymond Nzimana ejo kuwa gatandatu yagiye kureba uko byifashe, niwe utugezaho iby'iyi nkuru.
Igihe cy'isaha zitanu n'igice kuri uyu wa gatandatu niho ibikorwa byo kurondera abahitanywe n'iyo gorofa yasenyutse byarangira. Mu gihe byari byatanguye isaha zine ku munsi wa gatanu iyo sanganya yarihejeje kuba, Antoine Nemakarongo y'igipolisi kijeje gukinga impanuka yemeje ko ibikorwa byose byakozwe kugira ntihagire uwusigara munsi y'ibihomoka. Ajatanga ibiharuro ntabanduka by'abahitanywe n'iryo sanganya.
Twagerageje kubomora n'amatware yose yariho kugira turabe yuko atamuhira yari agisigaye afashwe hagati n'ibyo bihomoka. Ubu rero turaheraheje ibikorwa ibiharuro bya nyuma. Rero nabwiye ni ibyo nyine, abantu bane bapfuye, batandatu na babiri bakomeretse. Ibiharuro
muri abo bane bitavye Imana harimo umupfasoni Nyeniyonzu Elodie siko gukira. Mu bakomeretse naho havugwa babiri bakomeretse bikomeye, umwe yacitse ikirenge uwundi acika ukuguru. Igipolisi mu gihe kivuga ko amatohoza yatangujwe kugira hamenyekane icyo iyo sanganya ryavuye ko abanyagihugu baraho bafite amakenga ku biharuro byatanzwe n'igipolisi ko bishobora kuba birenga.
Cyane ni kuvuga nyine hapfiriye abantu benshi kose, umuntu atashobora no kumenya kubera bivugwa ko ku gipondo hari hariko abantu 55 kandi hakaba hari ibipondo bishika bitatu. Bavuga ko bakuyeyo, bavuga ko bavuyeyo 50 tuzi ngira aho bahariyo n'abandi. Gusa hariho n'abandi bajya abantu baba baza nyine badandaza utuntu cyangwa batembera abana. Hari abantu benshi rwose baraye bararenga.
Bashira amakosa ku muhinga yarajejwe ibikorwa byo kubaka iyo nzu engineer mu rurimi rw'Igifaransa.
Ego basi birasiga ubwenge. Twebwe ukuntu icyo twabivuga ko uwo mu engineer yagiye kugira ibyo bintu n'ukuri twe turavye nk'aya amafera beto n'ukuri ntabereye kuri iyo etage.
Ibyo onyeje nko kuganje nibaza ko je bari nkosa mu engineer. Kubera uravye ni koloni yatembye iratandukanye n'izindi koloni. Ibyaratembaga byose
bitangaje ku siniyumvira ukuntu yahenuje yose ikababwicare aho no guhengamira hamwe ikaca yicara ku bantu bari. Kuko ejo hari abamasanganya menshi irigira isanganya zitatu hariya mu gatunguru hariho n'ahandi aho haruguru, ariko iri naryo ryabagahomera bumwa kuko nawe urabona ko bitangaje.
Abanyagihugu bo muri quartier Kiyange naho bavuga ko kubijanye n'amasanganya ari kwishyira amaboko y'Imana. Basaba abafundi bubaka amazu gukoresha ibikoresho bikomeye kugira amasanganya nk'ayo agabanuke.
Icyo nosaba nuko nyine twoza turiyegereza Imana dusenga kuko aya masanganya menga aragoye gusobanurira abantu.
Nosaba abafundi ko boza bararaba neza ku bikoresho byerekeye amazu barabikoresha neza kugira ngo amasanganya ntabe ku bantu
yumvira nk'umu engineer yoba yakoze nk'ico gikorwa ko butungane bwo mukurikirana kuko aya mafera bito ntabereye ku igorofa ingano ko kose
kiretse iryo sanganya ry'igorofa yasenyutse kuri uyu wa gatanu igahitana abantu 462 bagakomereka kuri uyu munsi nyene umusozi w'uruzi gasenye nawo waguye ko bari ko bubakira ugo ruzi uhitana abantu 6 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
turamushimiye mugenzi wacu Remonzimana byumvikana ko tuzakomeza gukurikirana aya makuru ku buryo burambuye cyane cyane bireba itohoza ry'uko ibintu byagenze mu yandi makuru avugwa ku isi muri make tugane gato muri Republika ya Centrafrica ishami rya ONIGITA ku mpunzi HCR ritangaza ko ibihumbi by'impunzi abanya Centrafrica bahungiye mu gihugu cya Chad badafite ibiribwa imiti ndetse naho kwikinga bihagije HCR itangaza ko imirwano hagati y'imitwe itandukanye majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Centrafrica yakuye mu byabo abantu barenga ibihumbi 65 ituma bagera ku bihumbi 22 bahungira muri Chad HCR kandi ivuga ko uwo mubare munini w'izo mpunzi waje wiyongera ku zindi zari zihasanzwe zigera ku bihumbi 90 nazo ziyongeye ku banyecadi bahungutse baturuka mu gihugu cya Centrafrica ahabera imirwano mu yandi makuru avugwa ku isi ejo ku wa gatandatu Uburusiya bwavuze ko bugiye kwirukana abadiplomate b'Abongereza 23 ni icyemezo kije nyuma y'uko mu ntangiriro z'icyumweru Ubwongereza nabwo bwari bwafashe umwanzuro wo kwirukana abadiplomate b'Abarusiya 23 Ubwongereza bushinja Uburusiya kwa bwararoze uwitwa Sergei Skripal wahoze ari intasi y'Uburusiya yaroganywe n'umukobwa we witwa Yuria ubu bombi baravurwa mu bitaro byo mu mujyi wa Salisbury mu Bwongereza Uburusiya butangaza ko kwirukana abadiplomate b'Abongereza ari ukubwereka ko ibirego byabwo nta shingiro bifite Uburusiya bwambuye kandi Ubwongereza uruhushya rwo gufungura ibiro consular mu mujyi wa St Petersburg kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'Amerika ryumvikanira i Washington DC kuri mikoro Netiere Karekezi ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Mu mibanire y'abantu abafite ubunararibonye mu buzima bazakubwira ko kuba hari ukubana ariko mu gihe umaze kubisobanukirwa neza bongere bakubwire ko nta zibana zidakomanya amahembe Ibi ni ibigaragaza ko kubaho ubana n'abantu mu mahoro ari iby'ingenzi kandi ari iby'agaciro ariko mu buzima ntihajye habura imbogamizi zorogoya umubano w'abantu Amahoro atangirira mu miryango tubamo hirya no hino mu ngo buri munsi ariko uko bwije uko bukeye amakimbirane mu muryango akomeza kugenda abikibazo ndetse n'imbogamizi zikomeye ku burere bw'abana bawuvukamo ababyeyi barashwana umunsi ukira abana bakabigenderamo ubwo nabo bakabwirirwa ababyeyi bagaserera ninjoro abana ntibatora gatotsi bakageza mu gitondo bataraguheka ingaruka zigera ku muryango muri rusange ahanini bitewe n'amakimbirane y'ababyeyi Uwazivuga bwakwira bugacya tutarazigera ku ndunduro. Iyo niyo mpamvu nyirizina abaturage aribo bakwiye kwikemurira amakimbirane ku bw'ejo hazaza heza h'urubyaro rwabo ndetse n'imiryango yabo. Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bitwa inshuti z'umuryango. Aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu. Kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango aha birumvikana ko umugore ubufitanye ikibazo n'umugabo we yisanzura ku nshuti y'umuryango bahuje igitsina ndetse no ku mugabo bikabuko bityo muri iki kiganiro mu buryo bwimbitse turaza kumenya uruhare rw'aba bakorera bushake mu gufasha imiryango gukemura amakimbirane yayo ndetse no gukomeza kubanisha neza abaturage mu mahoro Wowe uduteze amatwi muri aka kanya ubaye wifuza kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa se inyunganizi kuri iyi ngingo ushobora kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07782 2832 nyamuneka reka mbisubiremo nukohereza ubutumwa bugufi gusa kuri nimero 07782 2832 ibyo bitagukundiye ushobora no kuba batwandikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram. Hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo zo guharanira iterambere ry'umuryango? Iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amazina yanjye mugiye kubana muri studio bagezeho iki kiganiro nitwa Mizero Crispin. Turaje mu kanya.
Ukore byose bakakwita umusazi, wanyura mu nzira wasema bakakwita umuyobe. Nacyo wakora kuba buse kuvuka, nuwanze kuvugwanya ese mu nda ya nyina. Intropet y'ubuzima uyibakize itahise, mistake wakoze zigeze gukomeza.
Inshuti z'umuryango mu miryango itandukanye mu Rwanda zabayeho bwa mbere mu ntangiriro z'umwaka wa 2016. Ni muri gahunda yashyizwe mu bikorwa na Meje Prof, iha amahugurwa abagabo n'abagore bakorera ubushake mu guhanira uburenganzira bw'abana. Aha harimo kurwanya ihohoterwa ribakorerwa, kubakoresha imirimo ivunanye, kubarinda gucikiriza amashuri, guharanira uburenganzira bw'abana bafite ubumuga, kubarinda inda zidateganyijwe, ndetse no kurwanya n'ibindi bihonyora uburenganzira bw'abana. Inshuti z'umuryango zisakaye hirya no hino mu mirenge itandukanye, ku buryo byibuze buri murenge mu mudugudu habarizwamo umugabo n'umugore bakora nk'inshuti z'umuryango. Kugeza magingo ya mu Rwanda harabarurwa inshuti z'umuryango zisaga 6,636. Aba batowe n'abaturage bagenzi babo hakurikijwe ubunyangamugayo babaziho. Bityo reka dutangire twumva babiri muri bo. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu David Hitimana. Aha baratangira batwibwira ndetse naho batuye.
Ndashimana z'ikiri ni mu mudugudu wabuhora mu kagari ka Ngoma, nkaba ndi inshuti y'umuryango.
Nitwa Mukangira Maria Sumta, nkaba ndi inshuti y'umuryango. Bantu bangiriye icyizere uyu mudugudu wa Buhoro barabitubwiye kubw'abaturage nibo bangiriye icyizere, batubwiye ko bagomba gutora umuntu w'inyangamugayo wumva ukuri kandi uvugisha ukuri, umuntu mbese abaturage bibonamo, bakugezaho ikibazo kandi ukabugira ibanga.
Mubwiye noneho muri makeya ibyo mukora nk'inshuti z'umuryango muri aka kagari kanyu.
Inshuti z'umuryango twebwe ikintu dukora, tubasha guhuza ingo zifite ibibazo by'amakimbirane barara batongana. Ubwo mbese bamaze kugirana icyo kibazo, nk'umugabo ashaka kuza tugahura ku muhanda akakuganiriza icyo kibazo, n'umudamu nawe yahura na umudamu w'inshuti y'umuryango nawe akamubwira icyo kibazo, noneho twe twaza guhura turi babiri na inshuti y'umuryango turi kumwe tukabiganiraho, akabimbwira nge nkabimubwira. Ubwo bikaba ngombwa ko tuzateguza rwa rugo, noneho tukazajya kuruganiriza bya bibazo barabitubwiyeho. Kwa kwibuka Martine yari afitanye ikibazo cy'amakimbirane n'umudamu. Ndetse kuburyo avuga ati ubu kugeza ubu ngubu umugore asigaye afite icyumba cye, nanjye mfite icyumba cyanjye. Ati ubwo rero ndumva ari ibintu bikabije, ndumva mwazaza mukatugira inama kuko ni ibintu bikomeye.
Ese kwa Martin noneho muri kubona bibabanye gute?
Kwa Martin rwose burabanye neza nta kibazo, kuko no mu ngo z'intangarugero watanga warutangamo abantu bafite umutekano, kuko twamuhaye n'icyizere tumutora ku bimozi mudugudu bitewe nuko twabonye umusaruro yatugaragarije. Bunuvuga ngo nta kibazo, umusaruro rwose urahari. Martin twamuhaye intangarugero mu rugo rufite umutekano.
Ukuntu babanye neza mbere ntibahinganaga, umwe agasarura ashyirukwe n'undi agasarura ashyirukwe, none ubu barahingana barasarurira hamwe zihamwe kandi uruzikiba mu rugo. Inama tubaha rero, ubundi cya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Inama twaba hano kugira ngo bose babashe kumvikana kandi bakundane, noneho boroherane. Umugore niba afite ikibazo agishyikirize umugabo, bakigeho nk'urugo nk'umuryango wabo, umugabo agikemure nk'uko umugore yakimushyikirije, batongeye kuvuga ngo ugenda nawe ubyikorere.
Reka dushimire cyane Ezekiel na Marie Asumta, inshuti z'umuryango mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, bakorera ubushake mu gukumira amakimbirane no guharanira iterambere ry'umuryango, nyamara nta gihembo bategereje. dushingiye kuri byinshi Ezekiel na Sumta amaze kutuganiriza. Aba bombi bakomoje ku muryango bafashije gukemura amakimbirane n'umuryango wa Marte cyangwa se Martin nk'uko babivugaga, wari ufitanye amakimbirane n'umufasha we. Mugenzi wacu David Hitimana yanasuye uyu muryango maze adutegurira inkuru ikurikira.
Yatangiye tumaze kubyara umwana wa kabiri nibwo amakimbirane yabaye nkatangira. Njyewe ntago najya guhisha, njye nari umuntu ukunda kuba njya ku kabari natindayo, ugasanga kenshi nakundaga kuza ninjoro ntinze cyane nkasanga yarakaye.
Ntabwo twari tubanye neza cyane bitewe nyine no kugenda umuntu akanywa nk'uko wenda ukagira n'iby'ubura mu rugo.
Uyu ni umwe mu miryango ituye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, kagari ka Ngoma, wahoraga mu makimbirane y'urudaca, ariko ubu ngubu bakaba babanye neza bihebuje. Dore ko nyuma y'uko yigobotoye amakimbirane n'induru byahoraga mu rugo iwe, ubu yatorewe kuba umuyobozi w'umudugudu atuyemo, akaba ari nawo avukamo. Aha arakomeza atubwira bimwe mu byakomeje kuranga urugo rwabo mu gihe bari bafitanye amakimbirane we n'umugore we.
2009 nibwo byatangiye cyane amacakubira aratangira, kuvugana biranga, yewe hari n'igihe cyageze aho no kurarana umwe afata ubwe burira undi ubwe burira bigera ku ntera ikomeye. Ubwo no kujya mu murima kuko dutunzwe no guhinga, guhinga byaranze umuntu akajya ajya guhinga ukwe, utwasaruye akadushyira umukwe mu bye, mbese ntavugana n'undi, ubona urugo rumwe rwarabaye ngo ebyiri. Abana icyo gihe nuko twagize amahirwe ubundi bari no kuturwara na bwaki.
Ubwo baje kutugira inama, bamaze kutugira inama Zekiyeli inshuti z'umuryango, noneho bamaze kutugira inama, ubwo turicara nk'uko twicaye hano muri salo dusabana imbabazi, umwe undi imbabazi n'undi undi imbabazi.
Ubwo urumva niba naragendaga nkajyana amafaranga nk'igihumbi akagize ikintu amarira umuryango, habayeho gusesagura umutungo, abana icyo gihe batuburere ku buryo no kuwohereza ku ishuri byagoranaga. Ntabwo numvaga sakemuka mu by'ukuri naguhisha rwose. Ntabwo numvaga ko ari ibintu sinzi nako byari birebire, byari ibintu nge wajyango n'ahandi hantu narindi nari meze nk'umusazi muri make, ku buryo nawe ubwe nta n'icyizere nari nkimugirira.
Ngiye ntabwo nabyumvishaga, ahubwo nari nafashe umwanzuro wo kuzagenda.
Kwibuka Maritini na Nyiramana Prusira bafitanye abana batatu b'abakobwa. Aba bombi bamaze imyaka irenga 10 babana, bakaba batuye mu mudugudu wa Buhoro. Aba bombi kandi bishimira ibyo bamaze kugeraho nyuma y'uko bavuye mu makimbirane bahoraga bagirana.
Ubu ngubu imyaka ibiri irashize nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, sibye yuko tutaragera ku rwego rwo hejuru, ariko tujya inama ibintu dukora. Imyaka ibiri irashize neza mu rugo nta kibazo tugirana.
Nyamara ngo nubwo bahoraga barwana banateza umutekano muke ndetse n'induru, aha nabo barakomeza bashima inshuti z'umuryango zabafashije, ubu bakaba babanye neza.
Baraje tuganira ku bibazo byacu mu rugo uko bigenda, ubwo barangije batugira inama ati wenda wowe mugore ukwiye kwitwara gutya. Ngo nkabyumva umudamu mugenzi wanjye akangira inama, ubwo n'umugabo nawe akabari undi nawe umugabo mugenzi w'umugira inama, twese bwo duhuza gutya izo nama batugiriye tuzigenderaho kugeza na n'ubu.
Cyo zamfashije uwo munsi ziva hano mu rugo, njye nahise nsubira ku buriri mbana n'umugore.
Noneho no mu cyumba bisigaye byifashe
neza rwose nta kibazo.
Uburyo tubanye urebye ibyishimo mfite mu mutima wanjye, ubu numva ku munsi hari ngiye kubyibuha nkajya niyongeraho ibiro byinshi, rwose nanjye mbona bigenda neza.
Reka twifurize iterambere rirambye uyu muryango wakemuriwe amakimbirane n'ibiganiro bagiranye n'inshuti z'umuryango. Dushimire kandi n'inshuti z'umuryango Ezekiel ndetse na Marie Assumpta bagize akamaro gakomeye mu kubanisha neza uyu muryango, none maginga ya ukaba ubanye mu mahoro. Atubibutse ko inshuti z'umuryango ari umugabo umwe ndetse n'umugore umwe batorwa n'abaturage mu mudugudu hakurikijwe icyizere bababonamo. ariko bakunzi bacu namwe madusangiza ibitekerezo byanyu mugira icyo mutubwira kuri iyi ngingo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango mu gihugu cyacu?
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana Papias akomeje kumwiza ubunuka mama Yusufu kubera amabanga abitse. Mbabazi nawe yari yerekeje mu rusengero kwereka Imana iby'ubukwe bwe. Reka habana ariwe dutangire iki gice.
Naho ubundi mama penda mukunda nukuri kandi urabona ko Uwiteka ari kugenda akora ibitangaza.
Amakuru
yo ni menshi mama. Sekeje ubundi Mbabazi yatinyutse akajya imbere y'abakristo mu rusengero agatanga icyifuzo cye cy'uko Imana yadufasha mu rugendo twihaye tukazasezerana njye nawe.
Imana ishimwe rwose.
Ariko biremye ko sinzi ibyo mubamo. None se ko yaravuze mu rusengero bivuga ko bigomba guhita biba.
Papa, harega Imana ifashe uwifashije. Namwe nyine mushyiraho akababyeyi mu nsengere kandi Uwiteka azumva amasengesho yanyu.
Yego mwana wa tugomba natwe kugira uruhare muri aya masengesho. Ahubwo guherejo papa wabinyemereye rwose twayatangira maze tukiriza nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tukasengera icyo cyifuzo.
Nuko
ariko uzi ko mwambonye koko ngiye mu rugo rwanjye nkiriza kandi nta
none
ibi ntibishoboka kabisa. Uzagende wowe n'umuhungu wawe mumiririze njye nta mwanya nakwibonera. Uretse ko umuntu atekereza hafi kuki si Imana yashyizeho kurya nibaza ko itarizi ibyo iri gukora. None haranditse ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana
irakurya.
Ariko noneho gatsimbanye urandagije niko. Ubwo si ibyo uvuze byanditse mu yihe Bibiliya ko
mumbarize?
Ubwo ni mu byanditswe n'intumwa nako simbizi mukabura gukora mukuri bw'umugambi. Kandi sha wowe na nyoko ndaje nongere mbahunge ndabona mwaragora amategeko menshi mu rugo rwanjye.
Iki oya papa sigahora rwose gutekereza kudusiga gusa nanjye nugende nzigendera nanjye niyambukire muzambure n'ubundi ntacyo nsigaje.
Abiju karame sinigeze nsobanukirwa neza. Ubushize ubwo mwari mu nama na habana yanyuriyemo bikiya kuri telefone ariko sha nari mfite abakiriya benshi banyuziye hejuru ku buryo ntegeze mbisobanukirwa neza. Ehe amahugurwa bimeze bite?
Mbere ya byose twagize igitekerezo tugamije kwigisha abakuze mu mibanire myiza mu rugo.
Wow
urubyiruko tukabigisha kutijandika mu biyobyabwenge kuko n'ubusambanye.
Mwatekereje neza cyane ndanezerewe n'ukuri.
Kwa navuze rero kubijyanye n'imyororokere y'umukobwa cyangwa umugore bityo izo nyigisho zikazatangwa tubifashijwemo n'impuguke zabigize umwuga.
Wow
gusa hagati yacu tuganira twarebye ku mpande zose ubuyobozi twebwe nka club ndetse n'abagenerwa bikorwa twabonye ko byaba byiza tugaruyemo amarushanwa. Kugira abantu bazitabira ari benshi.
Ndumva none ibi nari byiza cyane. Mwarakoze gutekereza gutya. Nanjye rero mwarahambere sinzi ko nabi.
Cyane.
None sireka mubarize. Ubushobozi buzava he rero?
Ubushobozi bwo turacyakusanya. Gusara amafaranga ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye mu kuzishyura za mpuguke zizadufasha mu gutangira ibiganiro. Ndetse n'ikigo cyatwemera amafaranga azifashishwa mu gutangwa mu gihe cy'amarushanwa. Ndetse n'abana nawe yaduhaye inkunga mu bijyanye n'ifunguro.
Ni byiza cyane. Nanjye rero ndumva nzatanga amafaranga kandi rero nzabafasha aya mahugurwa. Se Minyoni waba warayamutumiyemo?
Ye baba we shagaku uzi ukuntu nari ngukumbuye. Kuki utaherukaga kuza ku ishuri?
Wakumwana mu rugo wabandaburije bya banje bakanye mu forarti.
Umufora ese bwo gukora iki?
Umva ndake erega amaze gukura Minyo ngeze mu kigero cyo kumenya kwijerera amafaranga. Kandi mbere byari bigoranye hariya mu nkambi kubera ko batangaga ibiryo gusa. Ubu rero ni kashi batanga kuki se mu rugo batayamo?
Njye ndumva mbibaze neza ayo mafaranga arayo kugira ngo mubashe kubaho mwese nka famiye.
Atara yo kuguha ngo widegenge. Ni kuri?
Eke ibyo tubireke ni dino ndende.
Yego ko.
None se minyo.
Karamiyo.
Ngo warunkumbuye.
Sana.
Njyewe nendaga kuza turi ku mutima.
Yego ko.
Umva uzi ko impamvu nagarutse ku ishuri ari ukubera wowe.
None se maze igihe kinini utiga. None se ngo uje kureba jyewe.
Ni kuri kw'Imana. Umva ntitaye ku wabyaye urwo ruhinja nanjye narubera papa.
Are.
Cyane cyane ko kiduhe waguteye inda yanatorotse atari hafi. Ubundi tukibanira muri paradizo. Njye nawe shamiyo.
Ariko se ndarota cyangwa niko gaku. Ubuzima mvuyemo bwari bunkomereye none ngo njye gukundana. Ubwo se uramutse unteye indi nda nayitwaraye. Ngo kiduhe se yatorokeye.
Indi se ko yaba ari yanjye wayinzanira. Kiduhe ngo mu gihugu cya.
Yego papia, ese ko mbona wanitse agatuzara aya manywa koko?
Aha, wahora niki? Ubu se yobe ukunda inkwi zabuze? Iyo ngeze amahirwe nkagira aho ndushikuza narwasa nkarubika mu nzu da.
Ariko rero nawe niho gakabye. Ubwo se ni ngombwa kurwasa kuri uru ruzuba koko? Ntiwari kurubika ukaza kurwasa arihombye?
Ariko sha nawe soronga. Yego iyo wagize urundi rugo uba ugomba kurwereka kurwitayo. Bityo umugore muto akakwibonamo. Bitabaye ibyo, na nsare wanjye uri hariya n'ukuntu ari mwiza bazamuntwa.
Urabivuze uranyibutsa mama Sabine umugore wawe mukuru. Aherutse kunkabukira mu rusengero ndumirwa.
Wowe wagiye gusenga se?
Nihanganye mpa kujyayo.
Wintetsa soro. Rwose ibyo bintu ntabyo narinuwe mpuzo pe.
Twageze dutya tuba tugiye mu rusengero. Tugiye kumva wa mwishwa wanjye. Baho baramuhagurukije bamuha gutanga amashimwe.
Amashimwe?
Akigera imbere arihanukira ngo bamuragize Imana ngo azashakane na habana.
Ubwo se mama Sabine we yarabije ma?
Ewa, nagiye kumva numva aranyihaye. N'iminota itatu mu rusengero. Ubonye ntabyiviramo nifatira inzira ntaha amateraniro atarara.
Sha, wahuye n'uruva gusenya. Ihangane. Isoro, reka ndwane n'ururukwe rero nze tujyane hano hepfo. Wasabira agacupa tube twiganira. Wenda nagira ka morale. Ariko mama Yusuf uri hano hepfo. Yazanye ibuye riryoshye. Ariko aho bukera nawe ndamutera tatu.
Itegurwa ry'amahugurwa rarimbanyije mu itsinda ry'amahoro. Gakuru nawe yiteguye kuba se w'umwana Minyoni yabyaranye na Kiduhe. Papias isuye we ashaka guteretana mama Yusuf. Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubandi, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo, maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubandi. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe ni we wafashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida mukundene. Nyiramubande we! Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yo gusoza reka tubibutse ko mu gice cya mbere twaganire ku makimbirane azonga iterambere ry'umuryango, ariko twibanze ku mugabo n'umugore bitwa inshuti z'umuryango. Aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango. Eza Kiyeri na Maria Sumta, inshuti z'umuryango, zatuganirije uko bakora, bityo mu rugero batubwira uburyo bafashije umuryango wa Marte kuva mu makimbirane bahoragamo, none ubu babanye neza. Bakunzi bacu twabanye, namwe murabizi ko tutajya tubanigana ijambo, ibitekerezo byanyu, ingero ndetse n'inyunganizi bihawe ikaze. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango? Ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. cyangwa se mukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728082832. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe, mbagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena. Namwe twabanye turabashimiye cyane, kandi nyaboneka ntimukoreho urushinge nyuma y'ikiganiro ejo. Mukomeze kuryoherwa n'izindi gahunda za radio Ijwi ry'Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu bateguye ikiganiro ejo. Mu masogonda make kandi mukomeje kutwumva n'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isa.